Stories from Somali region in Ethiopia, collected in Jijiga in October 1998 by Elizabeth Laird, under the auspices of the Ministry of Education, the Somali Educational Bureau, and the British Council.
waxaan nin baan naag doonay walbu naagtii doonuta ninkii baa la yara doonay bal reerkoodii walbu dee reerkoogii tagu yaraadkii doon uu dee dhowr la asoo kaxeeyey kiyood lodii wadada wadoodee sii wada xaggii reerkii yuu dee libaax helaalay libaaxi baa dee war joogtayidi baa la nibaaxi wada waxa ninkii libaaxi baa isqabtaalay wagu saddex goor ninkii ledgay mar afraad la mar afraadkiina dee ninkii soomaaligu libaaxa yuu dee libaaxii ledgaalay
algu dee habeenkii isaaxaduhay ay garan weyday halkaas iyuwadaa usoo qashay sacma dheertiiba usoo qaatay waxau yidhi ala ilaha waad qaranta waaka dee aroortii dambena yidhi waa reerkayga hala ii raro ag reerkii dee la ra aga dee guri cidla a la geeyey waaka yidhi naa tolkay baan dooni dee gurigaa cidlada asii fadhi waaka dee kolkuu iska u leexeeyey aqalkii oo dayee iskaga leexay ma iskaga tegtay waaka dee inta awal dugaaga keenay maata faryarada intay goysay mooye ugu dhex rid duubtee mara wixii dheeko kasis agoogu dee albaabkii banay faadma iga banay yii faaduba ma joogto faadma iga banee faaduba ma joogto waaka dee isku tuurahe waaka mooye qartay dam kasii ilkihii kaga daatahe waata faryaradii faaduma halkanay marto saakay marto halkan marto de geed timir leh inta xadi qaadato ceelka qodanyay kurada uga baxday markii geedkii kurada uga baxday waaka dee libaaxiyo guutamay ugeey aka dee ilaan kolba mid waa dumaashada aniga way fuushiyey waa damidkii qaadato una ugu goysa aduu sidii kolkay libaaxi ugu dhammay aka dee tuka u yimid markuu dee tuka u yimid faadma tuurta ii guuhay reerka iyagii maay ku fariin fari haa maxaad odhan waa oradayga ada dee dacalan u timid haddana yulim faadma iigoo timirda reerkaaga reerkiinii kugu soo sheegay maxaad odhan quudquud ba odhanaa iga tagbay waada dee shimbir u timid aka shimbirtii dee faadma timirta ii soo go aada dee maxaaduu noodhan reerkaiyo waxaan odhani kalobaas eegtow inantiini faaduma waata geedkaa jabayay aabowda kaysa qoro waata u goysa aata socod waata dee hooyadoo dhiilulaysa u tagta waata tiri faaduma dhiilbaas dulato inantaadii faaduma waata geedkaa jabayay aabowda kaysa waata socod waa kuwa dee u tagay markay u tageen waaka dee kiire adhiga eega yidhi alaylaaw inantayada faaduma geedkaasi lasoo jabaa oon wanka yaga u qalay waa geedkii dee lasoo dhacay waa kuwa dee warkii u qalay waa kaahe wax kaloo lagu dara yaa may jirto magacaygana ma ku dara aamina cabdillaah
Shamis Habib Farah, mother of sons.
Haye bari waxaa jiri jiray inay ummadda Soomaaliyeed nin laba naagood wada qabi jiray ay midina tii yaraydna wiil dhali jirtay ay tii weynaydna gabdho miilan ay dhali jirtay uu qandhicilay u bixiyey uu tii kalena u bixiyey udba lacag tii wiilasha dhalaysay marka kadinkii ayuu ku ooday tii weynayd markuu uu ku oodayna wuxu uu yidhi ma mari kartid ilamaa ad adigu wiil ma ad dhalin marka udba lacag oo aqalkeedoo dhan wada lacag wiilba mar hadday dhashay ay noqotay tii qandhicleyda uu u bixiyey ayuu meeshii kaga guuray markii uu meeshii uu kaga guurayna wuxu uu yidhi bal inay roob ku da-ay ayaan soo deeyaa markaa gabdhihii iyo hooyadoodoo meeshii iska fadhiya ayuu u yimid goor galaba markuu goor galaba uu u yimid ayuu yidhi wareerkow iga banneeya markaasay yidhaahdeen waa kuma markaasay gabadhii ugu weynayd ay garatay waxay tidhi aabo kaalay waa annaga eh markaasuu yidhi oo minaad dhammaanin abaartii miyayna ka reebin qandhicilay. Halkii buu fadhiistay markii bay tidhi aabo dabbaan kuu shidaynaaye halkan fadhiiso. Aabaheed ayay fadhiisiisay meesha. Markay aabaheed meesha fadhiisiisayna waxay tidhi aabaheed markay meesha fadhiisiisay waxay tidhi hooyadeed ayay u tagtay, hooyo waxaad yeeshaa waa aabahay baa caawa yimid eh, aaya jidhka sii maydho oo hagaajiso oo hadduu isagu kumaadana hadiidina hayadhe eese marka uu seexdo kaatunkiisa ka bixi meel ku qari iyo kabtiisa. Habeenkii buu la seexday isagu muuna doonaynin inuu la seexdo maadaama oo uu yidhi waa qandhicilay wiilba ma dhalaysoba. Olkaasi caloosheeda weligeedba ku haysan jirtay magacii uu kolka iyadu udba lacag dhashaba u bixi uu odhan jiray. Ayo halkii buu ku tagay wiil buu ilaahay ku abuuray. Naagtii kale ayaa halkii iyagii oo ku soo noqday tii oo uur leh. Markaasay tidhi oo maanta ayaa u baxay qandhicilay oo uureeyey markaasay iskugu yeedhay dadkii. Markaasay tidhi waa shir baa maanta jiraa kaale waa laysu soo wada yimid odayadii hore. Markay meel wada fadhiisteen ayaa la yidhi yaa dhalay ayaa leh kaatunka, kaatunka ayaa leh. markaasaa la yidhi anaa leh bas halkii bay kaga guureen wax le waxeedii bay dhalaysaa inaga kiciintuu yidhi ayay wiil dhashay. markaasay dhinacii hore ee laga cadaadin jiray laga ooday ay ka degtay midigtii bay degtay tidhi cirdurug oo dhuldurug oo dhulbahanta dhalin islaantiina qaracankii iyo muraara dilaaci ayay ku dhimatay.
Beri waxaa jiri jiray laba nin oo walaalaa. Labada nin midna wuxuu dhalay midna wuxuu dhalay shan wiil midna wuxuu dhalay shan gabdhood. Kii shanta wiil iyo shanta gabdhood kuwii dhalay naago hogii baa dhintay mar naago kalay soo guursadeen. Marka kii shanta wiil dhalay cuntada loo kariyo kama cunaan. Kii shanta gabdhood dhalayna marka cuntada loo kariyo naagtiisu dibadda u baxdaba way ka sii hoos cunaanu. markiiba labadii nin ee walaalaha ayaa meel tegay. labadii nin wixii loo sii kariyay nimankii kama cunin naagihii baa ka cunay. markaabay iyay naagtay tiri markuu yimid aqalkiisii waxba olo iyay naagtuu tiri ama anigay dooro ama caruurtaada. markaabuu yidhi adiga. markaabay ku tahay caruurtaadaba iska soo daadi. markaabuu walaalkii ku yidhi gabadh naadu kala hal ana gabadh saddexda gabdhoodna soo halee. markaabuu yidhi mas shantaba gabdhoodba soo halayn awr buu caruurtii fushiyey awr buu ku kaxeeyey. markuu ku kaxeeyey ha iyuu ku yidhi aabay mudhaha soo gurta aniguna halkana sii jiifiyey. haye bay yidhaah mudhahay soo gurtaan. markay soo gurtaanba aabo hoow markaabuu intuu xaari iyo mushin ku taagaya qardhaas isaga baa iska socday aabo hoow. markuu aqalkii sidaa u galay aabo shib. markaabay yidhaaheen caruurtii aabo u galal ii foodi gelgelan libaax geel moodi. markaabuu waraabayaashii oo dhanaaba soo daqaday wuxuu dul dhigay baashi masalliya siiyo uu dul dhigay ayay qaateen intay afartiigu weyneyd intay masalliyii googoysay. markuu waraabay hilib bay uga dhigisay intay afartii kale geedka fuulayeen. marka fuuleen intii ugu dambeysay siisay yadna fuusha. markaaba iska socdeen habeenkii halkaa bergeen tiyaroo aruurta waxa timi tiyaroo ari eegaysa. markaaba ku dhahaan huuna nabariya. markaaba ku tiri hooyaday waa buti meelan ku bariya ma jiro. markaaba ku dhahaan markaabay tiri arigaan wato dex gurguurto halka nadhiga ku xareynayo ayaa hoga jiree hogaasaani nigu aasiyahaya bay dhaheen arigiibii hoyse way dhex gurguurteen way dhex galeen. markaabay ku yidhaheen markaabay tiri botadi hooyay naas sableed baa yuray hooye waa naaskayga una hoo markoos hooye naas sableed baa yuray hooye waa naaskayga una hoo markoos. markaabay tiri tiyareed baa tiri oo yawankeena noo qalo hayay noo qalo markaad karisid anigana baridaysa degtaygaga shub haybatri way karisay baridiyo kulul 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 bay degta kaga shubtay markii degta kaga shubtay ayay dhimatay markaa bay caruurtii oo dhan soo wada dareentay waxay yidhaaheen degdeer dhimatay dulkii nabaday degdeer dhimatay dulkii nabaday isalkaasi ku dhamaatay. iyagoo gabdhihii yaryara iska fiican oo iska wanaagsan ayay odaygii oo la xegayo u yimid liibe. markiis shantii niman baa u yimid ha markaabay meditiri tii weyneeda caruurta walaalahay afar caruurta yaryar bay la socoteen ilaa maay waaweynaadaan ma guursanayo. markaabay tii kalena tiri adaan ku guursanaynaa bay kuleen. markaabay tiri marka hooyadayba markay lix dhashay iyay butiyowday ana markaan lix dhal noqdo ayaan butiyoobi. markaabay ku yidhaahaan abad butiyowdid aan ku guursano hayabay yidhaay tiri markay ay guursadeen tee butadii gaar bay noqoto caruur shantii naagood ba meel daabiyada tegay ilaahay baa wax siiyey. markii iyagoo iska wanaagsan bay iyo aabahoodu yimid isagiyoo la hagay liibaan akhwaan bay yidhaaheen. markaaba tee u yaray tiri hunay waa aabo. markaabay tiri ba soo gal ku dhah way soo galeen. markaba dharka ka bedeleen dharkiiba u maydhan xitaa islaantii dharkii ka bedeleen. marka halkaasi ku
wiil iyo gabadh baa isjeclaaday. markaa wiilku wuxuu ahaa qof wiil faqiir reer faqiiru ka dhashay gabadhuna waxay ahayd reer abataajir bay ka dhalatay. markaa gabadhii wiilkii markuu jeclaaday iyay inantiina si xooga u jeclaatay labadoodii baa isjeclaaday. kadambi markaa waxaa la weydiiyey iyadii yaa tiri aabe wiilkaa noocaasaan jecelahay odayga aabaheedna wuxuu oday magaalada haysta wuxuu yidhi ma jeclaan kartid aabe wiilkaas seed ku jeclaan buu yidhi. maybay tiri aabe wiilka noocaayo noocaa anaa jecel anaa ka helay. markaasuu yidhi malaa gabadhayda waxbaa kasii noqday ma hagaagsanee banaanbaxoo kale uu sameeyey. dee markaa qof laga dambeeyana uu ahay dadkii wuu banaanbixiyey dibadda loo dareeray waa la banaanbaxay. gabadhii baa la yidhi intuu saddex lood oo liina u dhiibay yuu yidhi inanka haddaad jeceshahay inankaad ka dhex jeceshahay inamada oo idin dee kasoo dhex qabso inankiibay saddexdii midhe liintiiba ku dhufatay. markaa inankii liinti markay ku dhufatay iyuu aabaheed u qaadan waayey wuxuu yidhi ma dhici karto aa lagu celiyo shirkii haddana maalin labaad banaanbixi. maalin labaad buu haddana ku celiyey. maalin labaadkii markuu ku celiyey iyo inantii inankii uunay haddana kasoo dhex qabsatay wuxuu yidhi haddana say ku dhici kartaayo maalin saddexaadkii bay ku celisay. markaa buu yidhi wiilkan wiilkuna magac markaa dadka dee ka yar hooseeyuu lahaa waxaa la odhanayay wiilka cali gidaaf baa la odhanayay. markaa waa maadaama wiilka nuucaa magacaayo magacaas leh inantayda ina boqor ma guursanaya buu yidhi. sidii baa wiilkii loogu diiday. markii loo diiday iyay gabadhii tiri hadduu wiilkaasi unan iguursanayn ma ana nin kaleba ma guursanaayo. gabadhii wiilka markaa waxaa jirtay gabadh walaashiya oo la dhalatay laakiin ka maqan uunan ag joogin. markaas sidii kiyo ah iyuu gabadhii walaashiya ay u timiday. markaa u timidayba gabadhii adduun fara badan oo fiican ay u keentay. markaa adduunkii markaa u keentay iyay islamarkiiba odaygii halkiiba magacii lagaga bedelay. markaa wiilkuna wiil kolkii hore faqiir iyuu ka dhashay buu ahaa. kolkii dambena wiilkiiyo gabadhii halkaabay isku guursadeen odaygiina uu magacii kaga bedelay odaygii meeshiisiina uu ku qabsaday.
waxaa jiray beri waxaa jiray magacaygu waa cabdixakiin cabdillaahi jibriil. waxaa jiray beri libaax dadqaad ah kaasi oo markaas meelaha u dhow kabaabidaas caanka ahaa oo dadka aada u layn jiray. Waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah inuu usoo dhacay reer, markaa uu ka qaaday ku yar kiyara micyaha bartaa kelida kurkeeda ah meelahaas uu qabtay, isagoon micida gaarsiinin, laakiin micidii ku qaaday oo keliyaatay rabbi wax kuma gaarsiinin. Markuu meeshii godkiisii tegey ayuu ilmaha yaraa saa u dhigay, yaa godkii yaryar caruurta yaryar ay u gelaysay uu ku cararay kiyara. Dabadeedna bahalkii way geli kari waayeen, gooshiina way geli kari weyday godkii yaraa, ku yaryaraana isagii way cuni kari waayeen ee uu meesha ugu galay oo kuwa yaryar inta markay ayada laalegihiin weyna yaryarihiin. Dabadeed ilaahay xaggii ayuu ku badbaadiyey siduu bahaladii. Kii ayuu kaga baxsaday, kuwii waaweynaana way ka dabageli kari waayeen. Waxaa dhacday sidii hilibkii uu la cunayey kuwii yaryaraa in maalin maalmaha ka mida uu soo baxay, ay damacday markaa in gooshu ay disho, dabadeedna kan weyn ayaa ka waabiyey ee aarka ah. Sidii ayuu kula noolaa muddo. Waxay caado u leeyihiin markay kuwa yaryar tababarayaan, way isku tuurtuuraan, tababar bay u furaan kuwan waaweyn libaaxa iyo markaa tababarka ay qaadanayaan kuwa yaryar unbuusna la qaadan jiru ka mid unbuu ahaa libaaxay mid ka mida unbuu noqday. Waxaa dhacday reer in waayo dambe reer ay soo weerareen, reerkii ay arkeen qofkani waxaani dadka u egee meesha la socda. Kadib waxaa dhacday sidii raarcadiisa loogu jiray ee libaax wax qof u egna uu la socdo ayaa yimaade loo lahaa raxan libaaxiya. Waxaa dhacday muddo dambe in reerkii waagii hore laga soo qaaday meel ku dhow reer lagu weeraray, dabadeedna libaaxyadii kale markay ordeen isagii oo aadamiya halkii lagu reebay la qabtay, ma yaqaanin markaa isagu afkii waxa uu la qabsaday waxaas xayawaankaas afkii oo idil uu ilaaway. Waxaa dhacday aakharkii calaamadihii iyo waxyaabihii lagu gartay iyo in sidii laysugu tatabinay reerkoodii ku gartay muddo dambe in calaamadaha noocaas le ku yaroo waa hore uu libaax ka qaatay sidiina lagu helay oo lagu kaxay. Markaa ninkaasi hadda oo nin weyn oo sheeko xaqiiqa ah oo aan soo helay xalay tolo sheekooyinkaan soo helay.
Professor Ahmed Mohamed Ali Kadi.
It's the story says that the call was first a priest and he was white, they said. But at one time there was a claim or some accusation against it by the birds. Bird said that it eats the meat from one side and it is fruits from the other side, from two sides, he said. So all these flying creatures, some other, all of the kinds came together and said, why is this? Mr. Sheikh, Mr. Beast, he said, I stand in midway. Those I am the youngest of all, that's the like and something like that, will eat meat. And those I am the bigger of them will eat also and fruits. Then he made himself to eat from both sides. And then they cursed him and he became black. Uh-huh. That's why this is what they had. They said, it's the Somali, I mean, not only Somali, the Cushitic culture also. It is said that Krog was the representative, God's representative. They believe that there was a belief in a sun god called Wak.
In a what?
It's Somali, Oromo, the northeastern culture. They believed that in a sun god before Monastic religion has come.
Before they became Muslim, they
became Muslim or Christians or whatever. for the monastic religion. Yes. They believed in a sun god. That he was, his name was Waq. Waq.
Yes.
Yeah.
That's the ancient Egyptians.
Yeah, sure, it's the same, yeah. They came from the same origin. Yeah, was. They said, then the Quark was their representative. He interpreted what the Waq says to the people, and people sent their messages to Waq through him.
Through him.
Yeah, that's why Waq. Well, it is shouting, says that.
Good.
This was the affliction has been created when it became and dishonest, when we ate from here and there and there.
So Waq means?
God. God. That was one of the interesting fictions.
That's very nice.
A lot of literature has been made. One of them was a poet, which is still alive, he's in Hargeisa, called Qasim, interpreted this again as someone that he wants to criticize him, and said, like this, it was birds and birds have divided meat between them, but God was cheating both of them, and then they cursed him. Mm-hmm. For that way, it became black, mm-hmm. And then he went to whom he wanted. I say, like that exists here. He was a district commissioner of Burra somewhere in Burra, and he wanted to criticize him. He gave that example. That was fought. Rat and elephant fought in some instances around a tree. Then an elephant speak and wanted to crush it. And the rat jumped up, and the elephant exhausted. As soon as exhausted, it jumped and went through its anus. When he thought in there, he begged, please, leave me. And then he said, will you do this again? No, it's weird. And the elephant said, it is wrong, put three lines on it and swore, and it came out. Then they became friends, they used it. They live for this when they want to see the big people cannot do it.
Three lines, you said?
It's weird, three lines. They believe that the big animal, for example, a beast, like an elephant, and lion, and bear, sometimes became friends with the people. They stand here, and that is weird. My grandfather, immediate grandfather, my name is Ahmed Muhammad Ali. That Ali, I have been told, I have never seen him, but my father and other people told me, was coming all the way from Yeb, southern Somalia, somewhere in between Godi region and Bokol region in southern Somalia. He was walking all the way down there. By the time he was somewhere in Shabelle area, there, I was alone. They said it was a lion came up with. The old man became a little bit angry. I mean, fear. He wanted just to make his prayers. He was got some water. He made it some. As he was, the lion came closer to him, they said, and he poured some water somewhere in a stone. Carefully stone. As he was saying his prayers, the lion was drinking the water. And by the time he finished it, they said, the lion stood in front of him and there were three lions. That's what they said. From there, for the next week, 6 days, they were walking together all the way to there, somewhere over there, where they started dispersing. This, they told me about my grandma. It's related to somewhere and tales, I mean, about the religion. They say a man was the husband of a good lady, they say. She was very honest, she was a very hard worker, she does everything good. But he was ungrateful to her. Then she divorced and married to another one. She carried no child for a while to him, but finally she got pregnant. He waited, he was happy on that, and then she delivered only a head. The head was drinking everything, doing everything. The other night he decided, they said, to take it away. He put it in a sack, closed it, and put it in somewhere, by the road or something like that. Then travelers came through. The head spoke to them, they said.
The head is supposed to jump?
It spoke to them. He was in a sack. Please take me, please. People came around, but where? To the city, they took him. When they were by, close to the city, he said, just take me to the fairest tea shop you see, and put me there. They said, he put him there. They put him there. He talked to the tea shop man and said, hey, do you want a wealth? Yes, then take care of me. I told them, okay, what are you? Don't ask him anything else. They gave him. He gave something. They were, it was the same. Kill many, 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 many animals. Bring many, 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 many rice and other items. The people will come here and buy your things. The man became very rich very soon. Then there was a king or ruler who was a cruel in the area. And he had a daughter, they said. His daughter, when she grew puberty or the age of marriage, he said, anybody that gives what I want will marry to my daughter, he said. People come every Saturday, every Saturday, that is, the story was before religious. Saturday was the sacred time at that time. Every Saturday, come with something, say, okay, say, no, bring this and this and this and this, something impossible. The other day, he had said, hey, his friend, I will go to the king and ask him whatever he wants for his the marriage of his daughter. Okay, he went, said, I want a he camel. That and that and that and that and particular and description or something like that. And the couple should come in front of me and salute me, speak to me to my language with all respect. That's what he said when he came back to the house. It was like that and that. Oh, he said, yes, go and we will bring to him. He went back and said, okay, we will bring that.
What's the problem? A talking camel.
The camel will come, we'll salute you, we'll say that and that and that. Then when he went back, he said, someone go to that village, buy that and camel. He camel, which got there. He gave him an area. The camel was brought. The occasion was, audience was made. The camel saluted. Did everything. Okay, the over was very. Who will come to me? Then he said, we will say tomorrow. The man came to the head and said, okay, everything is ready. What to do? Take me. I will be the candidate. Okay, he was accepted and went there. The has made a feast and we were there. And then, who is going to marry my wife? Who? It is here, he says. What is this? It is embarrassing. What to do? And then the king, in order for the public to not know this, is say, okay, my friend is, I accept the, I will honor my word. The head was taken to the house as a bridegroom. The daughter was brought. The house was closed. And by the time they got into bed, he became a very, very, very strong young man. In the morning, the mother of the bride was so unhappy. She came early morning, tell us what happened, and what was saying. People gathered all for the the king himself was looking to run. By the 10 o'clock, something like that, Barco, they said, I'm not here. The daughter opened the door and said, why don't you bring breakfast to us? To whom we, my daughter, she cried. Young, handsome man was there. The king was calling. Then they made us the Duke of the city, and promised it will be his heir throne, and he became a king. The father of him, due to some natural disasters, became a very severe dispute. The people were compelled to come to the city, examined to the city, were seeking. And the king died, the boy became, the head became the head of the nation. He looked through, and saw his father and mother begging here and there. He called his father, come. Go to these people, bring them in, give the woman food, respect her, and bring the man to me. He brought him. Finally, he told him, I am your son, which you have thrown. Take this and this and this and back to your place and do whatever you can do. But don't say that I am your son. This is my story. They told it us that if someone gives bad humor to his wife, honestly, wife, or the woman, I like the woman also, if she does that, she will be like that. That's what they taught. Because his previous wife, who was honest, he divorced her.
And the punishment?
It was a banishment.
The head was
banishment.
Okay, so what happened? This is wonderful. So what happened to the tea man, the tea merchant?
The tea man became happy.
Yes,
he must be rich.
He was rewarded by his foster child.
Sure.
Oh,
The idea was that the rich has been ruled by two women. A woman knows women, doesn't know man. Then Queen Elizabeth knows Mrs. Thatcher. As well, they said, the wife of Muhammad Siad Barre will appoint a woman tomorrow. That's what they wanted to say. That's what how he wanted to put it. Queen Elizabeth knows only Thatcher. Then Khadija becomes a president. Muhammad died, becomes president. She will appoint a woman.
Yes.
That's what they wanted to say, to interpret.
Yes.
I remember this. It was a very, very, very interesting piece. I don't remember it now. Okay. Such stories are gone. One story says that a woman was a leader of a group. Eventually, she was harassed, something like that. And they boosting her in some ideas or something like that, and she wanted to bless them, or to at least to bring them under her feet. Then she called them all under to gather in a stream when it was raining heavily under a stream, and there was a big mountain of it. And she said, when flowers come, no one will move. I promise that nothing will happen to you. You will all remain alive. Then flowers came, and with the exception of one child, he said, a boy, no one can survive it, except those who are not coming. But all of those were banished. Have been taken black, then a son, their wife. Went. They go to say that that son had killed the woman and took the throne, as they say. One of the stories goes like that. Others believe that if the stream is or river is overflooded, they believe it was a banishment from the heavens.
Well, that's the same as the Bible.
Story told by Hawo Hosh.
Waxaan rabaa aniga wax aan wax hoos yar waxaan rabaa aniga wax aan wax hoos yar waraabihii iyo dawacadii guriga ku beritimay ee uu isagu helay aqalka weyn ee iyadu heshay buulka ee isagu way tidhi waar haddii halkan lagaa galo waa lagu dili, halkan haddii lagaa galo ucolna weeraro waa lagu dili, halkan haddii lagaa galo ku weeraro waa lagu dili. Aniguse hudan baan ka bixi, hudanaan ka bixi, hudanaan ka bixi, adigase aqalka weyn waa lagugu dili bay tiri, waa lagugu dili bay tiri. Aaday doori roob baa ku daayay, cir baa helay, roob baa ku daayay. Waxay tidhi, waxay tidhi way u qarqaray, way u timiday, way qaadee aqalkay geyso, way seexisay, way baxeen, lo'bay arkeen. Kaalay bay tidhi lobaan aragna, way baratameen, wuxuu arkay dibi shilis, ayadu sac weyda iyay aragtay. Sicii weyda ahaa ayaa xambuu ku gurtay sacaygaa kaashilis bay tidhi. Aaday ii doori buu tidhi, way u doorisay. Dibigiibuu iyadu qaadatay, isna dibigii sicii weyda ayaa xambuuda ku gurtay, way la laabantay, gurigii bay tagay. Way seexdeen, roobkii baa daay, buulkii baa ku qarqaray. Kaalay bay tidhi, buulkii aqalkii sii weynaa ay ka qaadatay bay geysay. Uu seexday, dabaday jaleel ugu gurtay, dabada kolkay jaleel ugu gurtay, tidhi hehehe, caliyow caliyow caliyow, colbaa soo daatay, colbaa soo daatay, tiro beeba. Caymadku halkii ka qaaday siduu u lalayay buu gabi molokay.
Anigoo degan Caliya, waxaa jiri jiray sheekooyin caam ah oo ah diin iyo dacwo, diin iyo dacwadii aa burutamay. Markaasay dacwadii qodax miday, markaasay tiri diino iga goo, markaasuu yidhi kaama goynay, aanu kaama goynay, markaasuu iyuu bakay la soo rooray uu ka gooyey, markaasay hadana yaaceen diinkii baa hadana muday. Markaasuu yidhi naadayo iga goo, kaa goyn maayo iga cumar iyo Cali, aad boodii markii hore iga goyn waayey bay tidhi. Markaasay ayay soo yaaceen hadana, waxa ka gooyey jilcaba ka gooyey, waa yaaceen hadana, buur bay u baxeen. Waxay dhahay igu aqalkaa, isna wuxuu dhahay igu daartaa, markaasay hadana yaaceen. Waxay adana gurigii bay ka dhaafeen, way soo fiiqeen, way dhaafeen sacbii hada, waxay dana buur bay u baxeen. Buurtii markay u baxeen bay dhadana yidhaahan igu sacaa way tidhi, isna wuxuu yidhi igu dibigaa buu yidhi. Way socdeen dibigii sicii bay u tageen, markaasuu yidhi dayoy buu yidhi, iyadaa ku tiri war diinow ii doorin dibiga bay tidhi. Markaasuu yidhi maay kuma doorinayo, aasay iyay bal ku gurtay xambuu bay dabada kaa gurtay, kaa gurtay. Markaas tiri waari jooji sacaygii baruur buu dhaqaaqi waayey, jooji jooji bay tidhi. Wuu joojiyey, markaasuu sicii naaga doori dayo wuu ka doorisay. Markay ka dooritay buu hadana sicii u dhaqaaq waa kadartii uga bixi waa naadayo dibigayga ii jooji, naadayo dibigayga jooji. Way soo socdeen xaafadii bay yimaadeen, meeshii guryaha ka heleen bay yimaadeen. Markaas ayadu baaldacare soo guratay, soo guratay, soo guratay, oo sicii weydiiyey soo tukubinaysana dibigii buu keentay. Markii waa seef buu helay, markaas ay tiri anu marku kaasiga jaba diina oo kaama ku qali marku kaasiga jaba kaama ku qali marku kaasiga jaba kaasan ku qali markaas uu nabli doori seefaha agan badan adii doori wiil markaas ayuu doorisay marka iyadu ku qalatay wiil naa kan waa kan oo iga jabayay si seeftay dib wiil seefti ba sidii ku siisay markay sidii siisay buu yusuuna qashay dibigi markaas ay tiri sacayga ka baruur badan isagu laba dhiilood oo subag iyo ka samaystay hilib iyadna waxba uu noqon waayay markaas aadan subaxdii dambe kogay waxoogaa joogeen buu roob ku daay markaasay tiri diinow dabi sii markaasuu tif bu qabad siiyey markaas ayuu ka baktiyey waar diinow dabi ma siinay sidabay tiri markuu walba ka baktiyey tiri waar dabi ma siinaysa meel fadhiis na haygu kaadsin oo haygu dhuusin oo haygu xaarin halkan hooyada waa fadhiisata halkan walaashay waa fadhiisata ee bal soo fadhiisay markaasa xaggaa soo fadhiisay dabka dabadeedii iyay fadhiisata markaasuu yii hadayo igu xaadhalaali waa maxay bay tiri markaasuu yidhi dee ma garanay anu markaasay tiri bamoo iyo dab ku qaabay tiri qori dab u qaado misa u ku qabtay markaasay wifi halkii cumar iyo cali ka dhaliyeene markaasay subaxdii dambena adana guuriyeen subaggii buu yidhi namaan ku xambaaraa mise wala xambaari buuhi anaa ku xambaari diina wayna kaan bay dee tiri markaasuu dee dhabarka ku qaado hilibkiina way qaadatay hilibkii markay ka dhammaysay in bay dee qandhuuf qaadaa markaa maga marta naa waxayn buuhi dameeree raabtigii buu waraabu cunan oo eyaan bay tiri adan markii duhurka ay tahay buu yidhi nabal
hantaiyadii
ku dhajiy a
inaa
maxaa can dee mooy maarkay in anagu sii kale ugagoy maa naa maxaa canay booy deen mar waa yaaceen kabacdi markaasay dee reer bay kaga mus bay ka dhex gashada halkaasay ku dhamaaday
waxaa shawaadan inaan ka sheekeeyo sheekada magaceedu yahay daye cali daye cali waxa weeyaan gabadh siyaasad badan oo siyaasadda lagu gaadhin daye iyadoo meel duleeda socota ayay qaylo maqashay reer bay ku leexatay waxay tiri maxaa idin helay waxay yidhaheen waxaana helay nin baa naga sakaraadaya waxay tiri aniga ayaa dawadiisa haye eh waxaad soo qashaan awr goola aqalkaana hilibka ku soo gura wax cid kale ka taabatanayaan u yeelanin aniga ku dhakhtarinaya ku daweynaya halkaasi hilibkii baa loogu soo guray toddobaad baa halkii ku haysatay duqsay intay ururisay dhiil ku gurtay salaada ma xilligii salaada joogtay la tukanayo unbay daboolka ka goysaa dayay wiyeenka wadaadkii ka waran waa kaasaa kaba eedaamaya bawu kalku yidhaa duqsi waa nin cishadiiba bakti oo hilibkan unba iyadu say u cunta rabtaa lix cisho markay joogtay ayay waxay tidhi markaan tago u hurdaayaha toosinina wadaadku iyo tabcaan weeyeena markaan tageen fogaado unbaad arkaysiinaha la hadlina markay baxday ay fogaatay ayaa loo galay mise waaba isagoo qurmayba beri hore baktiyey fardaa laga soo daba fuulay fagag waa la doondari waa la doydiyey waa la helay geed baasaa loogu xirxidhay inta la garbaduubay waxaa loo doonay biyo inta loo soo karkariya karkariya gurada lagaga shubo waraabaa soo agmaray abti maxaa ku helay buu yidhi waxay tiri waan orod badnaado reer abtigay bay casuumayo oo markaa waxay yidhaahdeen joogi mayse halkana kusii xirxidhnaatoo casuumad baa laii doonay bay tiri allah abti bedel may bay tiri kuma bedelayo allah abti aniga igu xirxidh kuguma xirxidhayo way jeclaysiisay waayahay kaale bay tiri mar haddaad abtigay taadii barida waan kugu xidhxidhayahay halkii bay ku xidhxidhay waa iska baxsatay halkeer bay iska joogsatay distidii biyo karaysa karaysa ayaa gurada lagaga shubay in halkanay ka daawanayso iyadii unbaa la moodaya waa katee galgashay naadayay sawan idhay waara galgalidaa ku gelgelimisa gelgelinta gelgelinta waxlaa meesha geel ku gelgelimistay boodhka badan naadayay sawan idhay gelgelintaa ku gelgelimayso uu ku gelgelimistay halkii bay saantiiba kaga hadhay hilibkii waxas baa soo hadhay sidii ayuu ku geeriyooday iyana ay ku baxday inta ayay ku dhammaatay sheekadii siyaasadii daye cali
waxaa kaloo jiri jiray hees waa sheeko kaloo khatar aa jiraysa cabsi ah markaa buti maxaa meelbaa buti badnayd ninkeygii waa ka dhinaa meeshana iskurigana iska furin wax kastaan kuu soo dhigee waansan socotaynayaa magaalo fog baan tegayaae in ciyaalka ha u banin adnaha iska furin magaa si kastaadii lagu garaaca ha furin buu yidhi markaasay tiri naay butibuti baa u iman doonta markaasay tiri naaiga fur ilbaabka iga fur ilbaabka buti baa gadeedee kaama furaya bay tiri way barday markaas naa buti baa yaryeenaysa iga furmaad qof islaamahay way ka furtay maray ka furtay soo gashay markaasay siisay ama bariis yar ama malab yar wax yar bay soo siisay markaas naa balkaale injirtan iga gurbay dee tiri injirti inta iga gurisay bay god xaggan uga qodaysay inta say godkii uga qodaysay bay tiri naa godkan ama ku dhaca mase waan ku cunayaa bay tiri markaasay godkii ku dhacday gabadhiina uurna way lahayd ninkiina uu ka maqan yahay laba ciyaalana way lahayd ayna way lahayd maxaan ku dhaha bisadna way lahayd rina way lahayd halna way lahayd sacna way lahayd intaasoo xoolaana meesha u joogay markaasay gabadhii xoolaha kasoo lisa saca kasoo lisay tilaaban bay ka caymadaa hasha kasoo lisay tilaaban bay ka caymadaa xool inankii yar anada wax siiday ka tilaaban buu ka caymadaa ninkii baa kabacdi u yimiday ilbaabkii ka furtay nayaha ma nabad qabtiin haa waa nabad qabnaa maryanta isku buushtay gabadhii uurka la iska sii dhigtay inaka waan guurinaay buu waa soconaynaay markii bay socdeen ilbaabka iska fureen iyagoo halkaan meel fog sii socda iyay maxaan ku dhahday xoolihii sici soo caymaday markuu dib u soo carruudhi sacan soo celinaa muxuu sac ku cararaya wax kuu tegaya ilbaabkii buu jabiyey meeshii hay butadi ku riday iyuu dee ka soo faqay gabadhii oo halkii godkii mise ku dhexo mushay iyuu ka soo faqay ninkii baa soo noqdayo markaasuu gabadhii iyo ilmihii ciid ah oo dee godkiisa ku jira ayuu arko markaasuu gabadhii gowracay iyadna suuligii buu ku riday kabacdina saas ayadna taasina ku dhamaaday
aniga waxaa u xoosha gabadh baa la doonay waxaa laga baxshay dhaban ninkiilaa soo dhisaa la yidhi wuxuu doontay togonkii inankii oo goynaya geed buu waraabo god ku dhalay waar haygu daadin quraanta waar togon baan ka goosan maay haygu daadin maay haygu daadin uu xunay ninka harigii buu iskashay togonkuu soo qaatay gabadhii buu guursaday aa loo dhisay waa loo raray kolkuu gurigii la tegayn buu nabaday bulbushaydaday nabaday bulbushayda way baay waraabay dhise nabaday bulbushaydaday way baay waraabay dhiseen way firxday geed bay kortay geedkii kolkay kortay baa la raadceeyey geedkii kolkay kortay baa la yidhi aada soo dhaadhac buyir walaalkeed butibaa waraabaa taho waad waraabaaday u dhisteenoo ma dhaadhacay maya soo dhaadhac soo dhaadhac soo dhaadhac waa la diiday soo dhaadhac waa la diiday soo dhaadhac waa la diiday hooyadeed ba u dhaadhac halkaabay kaga dhantahay ta kalena iyada
aniga waxaa shawaadana xindoo inay mar labaad ka sheekeeyo sheekada ahayd libaax ka aabaaha iyada xawayaan badani saaxiib ka ahaayeen ugu horreysa dacwo dacwada waxaa abti u ahaa libaax waraabaa ku jiray waxa ku jiray xay wax badan oo iska maalaayaxnia laakiin markaa ay shurkad ahaayeen hangool baa ka mid ahaa buushi baa ka mid ahaa xanshar baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa bakayle burcad baa ka mid ahaa gudun baa ka mid ahayd huumahuumaa ka mid ahayd waxay tiri abti maanta aniyo waraaba loodan wada raacno waraaba israaceen waraaba waxay ku tiri orada layo xaggaa daaqaya qaalin inooga soo qaado inoo soo dil waayahay buu dhow u tegay markaa waa la toogtay waa la dilay sidiibuu ku dhintay loodii bay keligeed hoysay faraha weyneyd waxay tiri abti intuu iska doontay layow abtigay libaaxo intuu iska doontay waraabihii lo ayaa la dilay deetana u dhintay yaay la raacay maanta huumahay la raacday tiri markaasaa huumaa raacday waxay tiri nahuumay ama inoo doon xabad ama maxay ahayday adigu looda siyeeg anaa looda siyeegayay tidhi maanta oo dhan bay xabag iska soo guranse iska soo qaraabanaysa markaasay soo noqotay intay usoo qaatay dhagax ay mood yarsaa ugu soo marmarisay ay tiri naaliq amba waan liquun waxba waan soo waayey dee uu ku joogsaday nahuuma nahuuma way hadli weyd galabtii bay loodi hooyey waxay tiri abti intay huumay iska doonatay beerayo reer kale ayaa dhagax dhuunta lagaga dhuftay way u diidaysaa ilama hadlayso maanto dhan anuba keligeegiyo meelba iska joogtoaaaidiid nahuma buu day saddex jeerba nahuma kuha haddaad hagaagii la hadli wadaan ku dili buu nahuma buu nahuma nahuma sidii uu ku dilay way dhibatay iyadna waxay noqotay bakayle bakaylaa la raacay maryaa bakayle bay tiri car orod baraarka halkaa daaqaya did iyo ku hoos bood buur uga bood bay tiri uga boodo kura yar baa arka wuxuu ereryadaba wuu dilay galabtii bay loodi sooyeysa waxay tiri abtio bakayle intuu baraar yar didiyey ayuu ina yari dilay sidii u ereyey u qabtay uu dilay marka waxaan doonaya inuu ila raaca bay tidhi hangool hangool baa la raacay waxay tiri waar hangoolo kaale uu yimid waxay tiri waata reerka halkaa degaya waa reer abtiga waxa uu odi kusoo jiidjiituu laayahay orada taga kugu soo jiidjiitay markaasuu u tegay waa lagu soo jiiday oo kala jabay way iska hoyatay waxay tiri abti intuu reer meel degaya tegay u tegay uu yiri reer abtiga ha igu ootee wan gool laaya waan u tegayaa ayuu halkii ku kala jabay maanta o dhan keligee maana ahay gudunahay raacday gabadhii gudumaa raacday guduma waxay ku tiri sidii oo kale reer abtiga oo ka halkaa degay xal waxa ku ootuu laayay orad u tag bay tidhi markaasay u tagtay wax lagu garaacaba way kala jabtay galabtii bay loodii soo haysay. Waxay tiri abtii intay guduma reer meel degaya u tagtay. Ay tiri waa laygu ooto, waa abtiyeeshay, waxay wax ku wataan ay ku gargaraacaan geedii bay waayeen, ayay kala jabtay. Marka waxaan doonayay inuu la raaco xanshar bay tiri. Xansharkii baa la raacay.
Qasharkii baa la raacay. Waxay tidhi warya qashar he, reer abtigoo kaalkaa tago he, wax alla waxay karsadaan bay laayihi, horad u taga ku kariyaan. Way saloolera wuu gubtay, xaggii buu ku gubtay isna. Khalaas way soo hoyatay. Waxay tidhi intuu inaga qashar intuu reer u tegay, yidhi hay karsada way xaraaroonayaan, ayuu gubtay. Waxaa raacay buushi. Buushi ay la raacay tiri maanta. Haya buushi ula raacaa layidhi. Waxay tabaariya buushi kaale dabaalane u kala raacay. Mid iyo meel uu biyihi cararay. Waxay tiri abtay intuu buushi biyo ku dhacay ayuu baaba'ay. Waxaan doonayaa inuu burcadi la raaco. Inankii burcad baa la raacay. Burcado bay tiri salaxaa ku fadhiiso. Markaasuu ku fadhiistay salixii ee u dhalaalo areer u ka yaacay. Loodii bay soo hoysay. Waxay tidhi dee sidii oo kale abtay burcad intuu salax iskaga fadhiistay ayuu dee iska kala yaacay oo keligiibaan maanta nan eegayay. Haddaba yaa ila raacay, yaaba soo hadhay. Wax soo hadhay ma jiro. Iga raac bay taabtay maanta. Wuu raacay, wuu ka raacay. Guud bay usii qotay, 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 qotay abtigii. Guud weyn bay u qotay.
Dab bay kusii shiday.
Dab bay oog bay ku shiday. Way u dul gogoshay.
Abti kaali tikaay.
Way u gogoshay buu soo galay. Loodii bay weecisay abtii oo kaali iska fadhisay waad soo daashay. Dem. Halkana fadhiso godkii buu ku dhex dhexay. Naadayo iga bixi. Dabar ka soo qaadaan bay dibadda ka tiray. Abtidayo iga bixi, saca usoo daaya. Abtidayo iga bixi. Sidii buu ku dhintay. Dee cul bay xoolihii keligeeda u hadhay. Cul baa yimid. Wuu ogaaday meeshaan inay dayuna haysato. Fardo yo reerka jooga wey. Markaasay dilistiriso kalba meel bay joogsatay. Waa sidee? Dhankaa kale dana kasoo joogsa. Reerka yoo jooga. Waa sidee? Hadana dhanka kasoo joogsa. Reerka yoo jooga. Waa sidee? Dad bay iskaga wada dhigta, waa la iskaga tegay. Waxay tiri dayacalay dad moodeenooy dunyadii uga yaaceen bay tiri. Waa la maqlay, waa lagu soo noqday, xoolii baa laga dareersaday. Bira iyo baraayo intay isku xidhxidhay ayay tiri Cali iyo Cumarow firdaha qoobkooda kala duwa qululum qalalam. Waxay ka dhigaysaa dee colkii colka daba gurmanaya xoolihii kasoo ridaya. Sheekadaasina saa intaasay ku dhammaatay dayacalay. Xoolihii way soo xagay kasoo ridi, waa lakala baxsay, ma keligeedu haddaba qululumayso. Cali iyo Cumarow firdaha qoobkooda kala duwa qululum qalalam. Intii bay ku dhammaatay sheekadaas.
Anaa ka nasinaya sheekadaa. Anaa ka nasinaya nanta caasho waadin. Aniguna waxaan ay degan Cali, haddana sheeko kale oo la yaab laan ku celinaya. Inan baa guursaday, loo yar hadduu kaxeeyey, lood isagoo sii wadayuu libaax helay. Libaaxii markuu helay buu kasac ka qabsaday. Markaasuu yidhi boor 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 rag baa haysta, boor 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 rag baa haysta. Markaasuu yidhi war waxaan rag rag tahay, ma wax iga ragaysan baa. Markaasuu yidhi war balsaca iska sii daayo, kaala isqabanee buu yidhi. Waa isqabteen. Markay isqabteen buu yidhi war in gacanta midig baad igu ladgaysaay. Gacanta midig iska goo buu yidhi, wuu iska gooyay ninkii. Haddana waa isku noqdeen, waa isqabsadeen. Markaasu haddana libaaxi ladgay. Markaasuu yidhi war anay lugta midig baad ugu tamacaysaay, lugtan midig iska goo. Haddana wuu iska gooyay lugta midig. Markaasuu haddana ladgay, libaaxii baa kubka, ninkii baa la ladgaday. Markaasuu yidhi war waan kaa kacayaan bay iga kacdee. Markaasuu ani hooyaday aabahay waxay igu yidhaaheen waxaad ladgatay waaba ka kicin. Markaasuu sidii nafta kaga saaray, dharkii buu xidhay, isaga siisii buu xidhay, dharkii oo dhan buu xidhay, macal mushadadii buu qaatay. Markaasay socdeen, xoolihii loodii buu kaxeeyey, reerkii buu geeyey. Waa inankii carooskii baa yimid, dabeedho aqalkii baa loo dhisay. Markii aqalkii loo dhisay ee la moodaya, dee inankii yaradka waday iyuu dee hilib loo geeyey, dee waa dugaagay. Markaasuu yidhi dee anuu hilibka kanikaygii maaha wuu yidhi, ku kaloo loo keeno shiilan, kanikaygii maaha wuu yidhi. Markaasaa la yidhi dee ninkan haddaba cuntadii diiday muxuu cuni doonaa haddaba talow baa layidhi. Markaasuu yidhi anuu hilibka qaydhiin baan cunaayo oo reerkayagu cunaa baa layidhi. Markaasuu dadkii shoo qabsaday oo haddana hilibka qaydhiin baa loo keenay, waakan kaygii buu yidhi. Markaasuu cunay. Kabacdi markaasuu yidhi haddana nayaa hee bal sariir iyo dhis buu yidhi aroortii dambe. Markaasay geedo soo gurtay, tani tayadii maaha bay tiri. Haddana geedo kale soo gurtay, tani tayadii maaha. Haddana geedo kale soo gurtay, tani tayadii maaha. Geed cadaada ayay soo gurtay markaa. Geedkii buu yidhi waatan tayada nayaa dhis, waa dhistay. Markaa dhistay habeenkii dambe kabacdi iyuu dee markaasuu habeenkii hawgalay iyuu gurigii soo xidhxidhay. Markaasuu yidhi aabaaday bulbushaydan balday buu yidhi.
way booda abeed bay tagtay aabu wuxuu leeyahay ninku baaday bulbusheeda naabal orod guriga ku noqona malaad u haalatay buu yiri waxaan ninka baaday bulbusha uu kaa tusaya markaasuu haddana markay dhowr jeer ku noqotay odagii wareysay tiri aabu baaday bulbusheeda buu ninku leeyahay yuu yiri naabal orod hadduu odhan waayo reer karaay hadduu odhan waayo dee ninkaagii malaha maahin waa la doorsaday ayaantii horena waa inakii ku aragnay isagoo hilibna isiiya ka qayriin aanu kana mucunee leh malahaba la doorsaday dhaartaas inuu kala fahmi buu yiri subaxda hadduu odhan waayo reer karaay markaasna uu maqlay uu kasoo yar daba dhuqdhusay markaasuu dee soo joogsay aqalkaagtiisii sheekadii buu maqlay aroortii buu dee u baxay meel yaroo xoogu markaasuu yidhi reer kararaay waad waalatay aabe ninku waa ninkaagii waxba ha moodin buu yihi nin kale oo waxbaaba ha ka shakiin malaa waa lagu qaatay udi markaasuu yidhi ani waan guurayaa tolkay baanu tegayaa waanad mahadsantihiin buu yidhi oo markaasu awrkiisii loo leexay markaasuu yidhi koga in yar ka libdheen buu yidhi ama igu raro awrkan ama han kugu raro markaasuu tidhi waarde waan kugu raruna bal soo fuul markuu fuulay iyuu da kuriskii ka cunay waa dugaagay markuu ka cunay kuriskii iyuu caacidhi naahur gambada gudada gambada iska tuur buu yidhi markaasay gambadii bay tuurtay haddana wuu qaniinay aac buu yidhi markaasay adana tidhi naad balduubashaadan qalabqalab mulka daday ama lehe balduubasha daadi buu yidhi way daadisay haddana wuxuu yidhi markau haddana ku dhejiya qayniyo kale oo caac awrkii yidhi iyuu yidhi naa bal malaha wuu ka daday aa maradaadan gebgeblihi maradana iska tuur buu yidhi maradiina way tuurtay markay naagtii qaabanii u baxday u awrkiisna dayn waayo bay tidhi waar iyada awrka maryahii baa iska xidhatay meel cidla ayuu dejiyey markaasuu yidhi na waxaa noo doonay tolkayii baan tegayo xoolaa inoo soo kaxeynayaaye halkaadna guriga ku sidhisi buu yidhi markuu u furay halkii uu ka socdo wuxuu yidhi haddaad rig rig maqasho adhi baan wadaa hada waxaan wadaa geel baan wadaa ood horay gur haddaad jagac 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 maqasho adhi baan wadaa ood horay gur haddaad bac bac maqasho geel baan wadaa ood horay gur markaasuu buuru baxay le waxalaba xaweyaan hamaska mulica waraabaha in gududanaha dabagaalaha jiirka masaska libaaxyada waxaasoo dhan buu soo kaxeynay wixii habar dugaag oo dhan buu soo kaxeynay markaas halkii isugu yimaadeen markaasay farteedii istaysay xidhay iyo farteedan hadli doontaa oo iska dhigi doontaa gabadhii oo meesha joogta iyadiina way baxsaday intii xadhiga isku xidhatay midiina way qaadatay geed waxay fuushay timir ah oo gal ku dhex yaalla markaasuu yidhi naa faadmu ooday horey gurhee buu yidhi faadima joogta waa afar yaara way daatay markaasuu yidhi naa faadmu ooday horey gurhee faadima joogta waa afar yaara wixii oo dugaagana u wada markaasay tidhi markaa soo dhac uu yidhi naasama tarasan weyn saanada kidaa wido mooyahay mar ku dhexda farteedii oo hadlaysay ayuu dee cunay kabacdi markaasuu yidhi inankii dabagaalay dhaanaa garnay halkay marta ayna mariya halkan ay marto saaka ay marto saalay dhigto halkan ay marto saaka ay marto saalay dhigto galkiibay kabacdi dil tageen markaasuu yidhi ani waa dimaashida way fuushiini haya soo fuul ani waa islaantaydii way fuushiini haya soo fuul ani waa ayadii way fuushiini haya soo fuul galkan bay ugu dhex goysaa markuu usoo dhawaadan bay galka ku goysaa galkiibay ku wada dhammaysay dugaagii oo dhan macalmuskii wixii oo dhan halkii bay ku dhex dhamaysay kabacdi shimbir baa u timiday markaas tiri bal xabe timira igo waxay tiri haye hooyada iyo aabaha imaad iigu fariin diri kartaa bay tiri haa walaalay sii xabe timir xabadii timirtii bay ugoysay markaasay sii booday shimbirtii shimbir garab leh xama garatee shimbir garab leh xama garatee bay tiri islaanta caana yar lulanaysa iyo u tegtay markaasay tiri ayaa dhiil baa slushay inantaadii cadde waata geedka abuubay hooy baadkaas geedkee hooya geedka galka halkaa ku dhex yaala waata oday oo kabatoltalay u tegtay ayaa kaa baastalay inantaadii cadde caana badan waata geedka abuubay hooy baadkaas waata inankii maqasha waryaa maqal baas tiri inantiini casay waata geedka aabuubay hooye baadakaas waryaa geel baas tiri waata inantiini cadi geedka aabuubay hooye baadakaas waryaa adhi baas tiri inantiini waata halkaa geedka aabuubay hooye baadakaas ciyaalkii oo dhan baa isku soo yaacay aabahood baa soo yaacay hooyadoona soo dhaadhac bu dhahay diiday waa inankii waraabay siiye hooya soo dhaadhac diiday waa inankii waraabay siiye huuna soo dhaadhac diiday waa inankii waraabay siiye markaa inantaa unbayna dhashay islaantaas inta kale waa rag weeyaan markaasuu inankii u yaraay maqashaygaya baa yidhi ilaahigayo u geedka walaashay la soo jabaayo xaggaa galka maya xaggaa kale uu la soo jabaayo fariirada miigan ka jabtaa buu yidhi markaasuu geedkii soo jabay farti bay ka jabtay waa la soo qaaday xaafadii baa la geeyey wan baa loo qalay intii way bogsatay kabacdi markaasay tiri hooyo dhiir shab maanta maynaa lulaa haay hooyo lul bay tiri hadeen ku lulaa dee ardaagun hooyo ku lul bay tiri kaad kaleed ku luli iqaadan maayo bay tiri xerada geel hadaba beletig bay tiri iqaadan mayso xerada lood iqaadan mayso xerada maqasha iqaadan mayso markaasay tidhi aqalka guridiisaan ku luulayaa hooye bilow ka dhacdaa mayy anugu halkaasaan ku luulay bal haye la fuul bay tiri dabayl baa mise soo xuuf tidhi markaasay dabayshii qaaday odaygii wuxuu yidhi ala inanta ee dheg dheesha qaada inanta ee dheg dheesha qaada bu odaygii islaantiina waxay tidhi inanta ee dheg dheesha inanta qaada dheesha ee dheg iyada caani waa kala kululaaday waxay tidhi inanta qaada dheesha ee dheg dheesha waa dhigtaa inanta waa si qaadatay inantii baa kabacdi noqotay ulo laba ulood oo la cabaadhla bay noqotay ina yar baa helay hal buu eeg wuxuu eegay geel buu eegay geeliyin buu hashii dhinacaa ka dhuftaa oo hashin buu waxa gashan u shii dhinaca ka lamidi kalama ka dhuftaa way kula galeen labadiiba aba maanta he waxna loola cabaadho hashiina hebluumaan ku dhuftaa dee labadiiba labada dhinac may ka galeen markaas hashaa waan qali aroortii haddaanan ka waayo adnagu guuraci buu markuu gowracay ayuu dee kolba xubintu jarmaa xubinta kale unbay ka baxda kolba xubintu jarmaa xubinta kale hashuna waa rimaneed markaasun buu dee soo qabtayna karaan u gowraca odagii markaa may ka soo wala boodayna kaan bay joogsanaa ma ku cura tiray ma ku caana tiray ma ku cura tiray ma ku caana tiray kabacdi halkaas igu dhumaa sheeko kaloo la yaab le degan caliyaan ku celinaya waxaa jiri jiray odayba oday geed ku xidhnaayo odaygan baa oday bilaaya ahaa markaas islaantiisii wan iyo dhiil subag ayaga watay soo agmareen markaasu isindhe waan indhala adeer qabta adeer islaan ma tahay bale qaba buu dayn markaasay tiri eebay inaga daa balaayadan waxa loogu xidhuu qabaa meeshan cidlida taagee inaga daa buu yidhi markaasay tiri hoosoka nin islaamee hadlayaa maxaan uga tegi buuhi soo qabatay markuu magaalada ay ku soo baxeen buuhi iyo qaylo ku dhuftay ninka waxaan watay wankan iyo islaantanoo anigaa iska watiyo dhiishan subagoo way dhacayaa ninkani buu dee yidhi markaasay haddana islaanta tiri maxaan kuu sheegayo kaas ninkii waa kala dee la qabtay labadoodiida si loo kala saaro la garan waa jeelka la wada geeyey markaasay iyo odaygii dee dhinaca loogu xidhay odaygii kalena dhinac baa lagu xidhay islaantiina meel baa lagu xidhay markaasuu dee odaygiin isnaasaa u dhaa baleeg anaa balaayadaa doontay balaayada anaa doontee sawku tii tidhi ee inaga daas tidhi samayada ay aqli dhaantay markaas islaantuna tidhaa bal hadduu markii doonan waxaasi muna qabsan lahaa isna wuxu dhaa war maxaan ka gaadhsiiyey maxaan ka gaadhsiiyey haddaan ka qaaday wankiiyo islaantii haddaan kala haleeyey maxaan ka gaadhsiiyey unbudhaa isna kabacdi markaa dee labadii iswatay unbaa la siiyey wankoogii iyo subagii oo qaatay isaguna halkaasuu beenaalihii ku hadhay
islin halkan anoo sheeko sheeko samaynaya isniin xaaji oo halkan sheeko 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 xariira uu ku qabanaya waraabaa yidhi maanaana roorayn mise rimidaa rimid ahayn mise rimi dhacdadaaba run sheegayn
intaa ka xisoodayga qabta.